Ọdịnala bishọp oke mmọnwụ egede nchị na achọrọ m ọgụgụ ọhọ
ọhọ ifeanyị na yosuụkọ dịla anyị na mmụọ
ọhọ
ebebelukobelụka gị na
gọnọkọ ọhọ
ifeanyị na yosuụkọ dịla anyị na mmụọ ise
eke tagịdọji
ise
orie tagịdọji
ise
afọ tagịdọji
ise
ụgbọ tagịdọji
ise
okokokokọ nkụ dị na mba na-eyele mbali kori 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 ọdịnala n'isili ike bishọp nwa ezikọba Nwachukwu kele dị mmanụ na ọmụ n'ebe ọgene a na-esi n'ụlọ mara mma tupu apụwa n'ezi ya bụ Chukwu okuke ekele ụwa gọziere mala ezikọba maka na ezikọba abala nsọ ezikọba na-azọ ifeọjọ nsọ ya bụ obodo amụkwala udo bishọp nwa ezikọba mmọnwụ ọmụ na-ebe ijele na ọba egwu ezikọba okoro ọgwọma na-eda ọbụmụ na-ekwu ijele na ọba egwu ọdịnala bishọp nwa ezikọba enwela ife gị mala ezikọba ndị ife na-agala ọfụma ọfọ ka anyị ji eje ọfọ ka anyị ji ala ha ọgịnị na fịọ ọgịnị ele ife ezikọba gwara umi ya onuje na mbụ na achọla okwu onuje na mbụ na achọla okwu onuje na mbụ na achọla okwu ịbata n'obodo echi a ezikọba bụrụ ibu banye na-eme ọfụma okele ịbata n'obodo iroopu niile ezikọba bụrụ ibu banye na-eme ọfụma ịbata n'obodo amerika mkpọnwụ ezikọba bụrụ ibu banye na-eme ọfụma ịbata n'obodo afrịka mkpọnwụ ezikọba bụrụ ibu banye na-eme ọfụma ezikọba okorowo madịta anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa anyị bụ ụzọ jebe na anyị na-etika anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa anyị bụlụ ụzọ jebe na anyị na-etika ọnwa ọdịnala bishọp oke mmọnwụ egede nchị na achọrọ m ọgụgụ ọhọ
ọhọ ifeanyị na yosuụkọ dịla anyị na mmụọ
ọhọ
ebebelukobelụka gị na gọnọkọ
ọhọ
ifeanyị na yosuụkọ dịla anyị na mmụọ ise
eke tagịdọji
ise
orie tagịdọji
ise
afọ tagịdọji
ise
ụgbọ tagịdọji
ise
ọkele ọdịnala bishọp nwa ezikọba akpa mma na ọka mụ na gị nọ n'ofe ụgbọ ezikọba na ọsọrọ gị ụkwụ ijele na ọba egwu onye nwela alụsa bakụ mmọnwụ bishọp nwa ezikọba na nne mụlụma na bago bishọp nwa ezikọba na abụ m ofu nwa mama bishop na wako. Okay, na fio. Ayo no malu si di mi kumon. Onye mezi nwanyom. Onye nga po mwannem. Onye nga po enyi mama. Onye nga po nne mama. Alu si di ni bono salam. Onye mezi nwanyom. Njina mi si si kana yonchuku. Kibu mwannem. Kibu enyi mama. Bagibu nne mama. Bishop Wesley Hopper, Majuku Kele Demonu no Munebe, Ijele no Biu. Ibata no him, Eba Nine Memmon, Lututu Nine, Okene Mokina. Ojete no na bem, makana abalo mpong. Ukoko bote no na bem, makana abalo mpong. Anumago simile no bem, makana abalo mpong. Nena lomu roshebya mpong, no na bem, makana abalo mpong. Onye mwe lalu sabago mpong. Ha! Ijele no biu. Bishop Wesley Hopper, mwomo mwonepe.
Bishop Wesley Hopper,
nanyibalo mwomo.
Odina na Bishop Wesley
Hopper. Anka jofona lezi kopa.
Bishop Wesley Hopper,
mwomo nopo mwonepe.
Odina na Bishop Wesley Hopper.
Apa manoka.
Bishop Wesley Hopper,
ijole nopi u.
Odina na Bishop Wesley Hopper.
Ha! Okene! Chukwa kukeke li honine. Ntete no tutu mpong. Nwe loji di ni bo kawonfo. Nyo wa chuku ke li bu mpong. Odi mu mwoke maya di le mwanyi na mma. Nje makala kakanyi ne jezi. Kodi lo nyogu na namma. Alu si di ni bu mpong. Na mwata bya lu waka fifo mwa. Ayana no no ke nano. Kanyi ne chofo. Kodi lo bo danyi na mma. Ijele na obiwu
ewe belu bu belu kani na gono fo
aha
ifanyi na yo chuku kodi la ni na mma
aha
ewe belu bu belu kani na gono fo
aha
ifanyi na yo chuku kodi la ni na mma ise
eke tagidaji
ise
ore tagidaji
ise
afo tagidaji
ise
ukwa tagidaji
ise
Kopo koro wa manita Ugo na po kekwe mna po madi mwolwe Kopo ginando po gino Ezi kopo koro wa manita Ana ma po ginando mwolwe Ho! Ana ma goho Asu mnoga di lezi koba nam Mnoga di kwa nanyoyi Moga di lumu ibo nine namma Moga di lezi kaba namma Ijele na obiwu Onye na chonko ni manye Asa kwa moga chekwele ye Onye sire ni haine mengwe gishi Asa makri papa kukuwe ya Bishop mwezi kaba Ana mago nezi kobo ho Aijebe jebe no jade na nyoyo Mailagene no jade na nyoyo Chukwo kukabia mabiko leke Kozube nezi koba Kode lezi kobo ye Umezi koba nini no namba Kasu kwa mnoga ade na nyoyo Ichube goni jachuta Mechoba mwani jachota kwa Ihoma kenryo lo nishinde zukoba Kodo gula yini no ye Makezu koba bu mpong Ha! Anya po Mamu kuto kote kirigide Ordinal of the shop Pokemon Yagyo denchi Natural Moto Doha
Ebe beluga beluga nina donoko
Aha
Kifanyi na yoshuku kodi la nina mo
Aha
Ebe beluga beluga nina donoko
Aha
Kifanyi na yoshuku kodi la nina mo Ise
Eke takidoji
Ise
Kole takidoji
Ise
Afo takidoji
Ise
Upo takidoji
Ise
Kankele na mulo Papa Bishop Wesley Koba Ijele na mulo Mwaku neli fe na ya neli Okostu nukwanyi Uche nolo Aliasa sote Yabu na mulo Bishop Wesley Koba Ochuto Oye ne kun ko folo anya Le pe na mo mi ji ta papa go Ha Ago ne ri fe na ya ne Ogo sunu wa yin bu na Mo won ne se leke Ode na la bishop e ke le yi Ya bu na mo lo do Ha Jole Oya kai kule kene we kene mom Ndi ne me kan se me Ndi fe fi ko bana ni ma Ha His royal highness he we I sent to the mom Okule ni fe no bo de so do ni ne Mo won ne se leke Odo pe so to jade me mo lwe Iwora ye lu go wan Fadi na la bishop e ke ye Igwe ni selike Igwe ni mo mo Ha Mba singa bi gu no bi Obodo ga mana mo mo ya le wu Ijele na bi wu Akele Bachewe Kai Jesu te mwaka mwa Dopo du mo pe ya village Nota community Ha! Kai si to si son ma polo na lo da mong Dr. Celestine o to mong Shaki ni bo mong Shaki ni bo du Ha! Akana si hongo of ma Oba la tule na lezi oba Iso nandi na goli mofo Shaki ni bodo Aka na goli mofo Ha! Baya ka ike lo to Ugo mwe ya ni mofo Osi so ma pulu nu me yo dogu Ugo mwe ya ni bodo Na vruko suki ne me mofo Kulezi koba na mkosti nine Mamo nesilike Ukumweya ni mudu Ukumweya Kubet na mkosti Ha! Okune nyife na noda mamo Ukumweya ni mamo Ego gabaga fono Mamo nesilike Mkosi inga bibu nubi Obodo ga mana mamo Ha! Ijole Epa la wago obodo nnem Obodo amolo mama bishop Mwe ezi koba Obodo amu ife mom Obodo ezi koba Ha! Kanyi su dosi soma polo na mu ife Chief! Eji kale Mom They don't know canna walk in over to Ghana. They don't know canna walk in over to Ghana. If I yell at you, see what they don't know never mom. Ha! Tell them all lost from me. If I did bad shit, you chop it back. You tell them all. Ha! Yama. Et tout Jesus. Ha! Et tout Jesus. Ogalanya mwelo Yama. Now 2012. Mba mama bishop. Mese kofa mbawa la 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 mo. Apollo me tu Jesus mbom. Si yana melite him. Et tout Jesus nizalam. We guam no puno bi feje go weneme. Oja tulam. Et tout Jesus mbom. Na buki me ili ako. If you mele mo ni mine. Ibo galanya mwelo nyoma. Odo guam ulo ni mufu. Ego gabaga fon. Na South Africa ni ne memo. Ije le ni bodogu. Et tout Jesus mbom. Et tout Jesus mbom. Kaije kaike le mbom. Isa fulo wabogu. Honorable innocent Okuba. Ogalanya mwelo yama. Member Enugu State House of Assembly. Ordinary Bishop Awuche Nobi. Innocent mwane mwongu na oga delege ma. Ebo ejebo mwodu mwopu mwongu. Kanyisi todu. Roland Ayogo mom. Ezo moko. What? Alezo topa. Na South Africa ki ne mom. Naro 2015. Zambia roboto mande. Na bozo moko mom. Eba fuka ina laho. Ese moko mom ifi me la nye leka ogala nyangwelo yoma momo ne se leka dogo na uche ha ese moko one for singa bebo no ni ogo daga mana momo ha ogala chala ebo alawo ki gogoro mama ese papa. Kaizu Totoku Victor Luchuku Wado Bank Iremeka Ha! Ego Gabaga Fon Izele Love Mom Ordinala Bishop Awuche. Ha! Iremeka Ego Gabaga Fon Ogala Nyamwelo Yoma. Mamu ni selika. Ijele nabu mamu. Odina la bishop mwezi kaba. Ekwa chiyasu no bututa mamu. Kaizu de mamu amole mofuma. Chuku mabuku. Odoku ni selika. Ibaru sana kune bambamu. Bishop make a day. Harusana kuni kamba. Chuku mabugu. Kotoku nisilika. Ha ha ha. Okele. Ha. Epono mi bachewe. Nogo dachi mong. Nogo desi kopa. Kanyisu totoku. Ifanyu chuku noja. Alaji mba mong. Akajo fono kudezi koba. Imeleka fono nanya. Alaji mba utu. Alaji mba mbomu. Fadina la bishop awuche. Mbomu niselike. Iso nandena doli mbofon. Mbo singa bigu nobi. Mbobo doga mana mbomu lalegu. Alaji mba. Mbomu niselike. Mbomu ni mbomu. Ha! Okele. Ha! Ordina la bishop oke mbomu. Yege denchi. Natural magugo ho.
Ewe belu gobe luka nina gono.
Aha.
Ifa nina yosu kukodila nina mbomu.
Aha.
Ewe belu gobe luka nina gono.
Aha. ho.
Ifanye na yotu kuko ni la nyela mwadise.
Eke takidoji, onye takidoji, afo takidoji, ufo takidoji. Ho! Okele! Akene na fio. Jele mi jengela ndalo se bolo zo jebe. Jele mi jengela ndalo se na balo lunwa. Ha kai kelo dogu ndana golofo ndi bishop na golofo chidebera ni boko mo. This is all one, nobody in the air. He can't come, he can't go. Half of people see you. Bro, beauty can be calibrated. Nobody in Nigeria. Not if you don't number a state, mom. Never for Tamulu. He can't go. But don't put this on if I never messy. Ha ha! Oh no no! Can let you go some. Oh, from my cocoa mom. Ha! Why you not to ban us out to do good now with him? No book of paper, my ever for come with you. Nobody must take him home. Na South Africa, good. Ever freaking out, we're going. Mama, this is a girl. Ha! Galera, me so you get. I could check when I saw to home. I didn't allow Bishop Becker. Hey! Ha! Ever, Jeff, go for this song. I used to talk to the new home. Oh, yeah, go, go, naya. Dog and I run this up in there. Huh? Mama, no music, no water. Village in this up. Papa, people see EO. I put you with just limited. Nobody, United Kingdom. Never fucking ever. Ha! A dog in this, a lake, a dog in this. Musique, modaro. Ha! Mbasinga vie bunoni. Obodo kamana mamo daliu. Chale. Uche chukuka. Abo gebo managing director. Etes mega state man. Electrica. Nobodo na manager. Okay, one is off. And not the limb one. Would you tie a mob? Would you tie a mob? Night and a shona trip fair, Lagos. Ever fucking them with mom. Would you tie a mob? But in a bishop who wears it up, and a bekele, would you tie a mob? Mbasinga vye bunobi. Obodo gamana mongo da lewo. Ijela na wewo. Anna de lengwa. Apa manoka. Obo nanti tegu. Mbeke lele zoyem. Imano mbekwe kodyo. Mile miloka la kumongo. Onye ne mekanse me. Yakana boy, mama. Ijele na me. Ile mi lokala ku mama. Masobali je mogo olwe. Ese mwani sobali. Ha! Sobali baba tutu. Sobali tutu baba. Sobali ngene mama. alusi jolo bodo yibo melika we nata bishop we kedeyi nile mwe lokala bomo nonye neme kansepe yaka nabo yibo ma chife meka wakalo ordinala bishop we kedeyi aga delege ma nambo seke noga delege ma nore na po na po ijele na ogo ewo nobody na la bishop wes oba aka na koli wofo momo na na bekede ha umi bonine ekwa na bago ana ma kalu mi wofo mbose ke na oga ni la ni na ma mbose ole na oga ni la ni na ma mbose afo na oga ni la ni na ma mbose ifo na oga ni la ni na ma ha yesi ko bokoro wo ma ni da na polo nu ku le bugo odi na la bishop nwe ze ko ba ekun na le se no lo ala ma Papa wanese eba ine jeteka mama neseleka esika gokoro wa paneta ha akale ayarima iho ma kenjo lo ni shinde sikoka kodo gura ini na yi ma kesu ko babu hom ha anya po mama poto gode kirigide Ordinala bishop okemong gegedenchi natural magogo ha
ebe belu go belu kanina tono
aha
ifani na yosu ko dila nina
aha
ebe belu go belu kanina tono
aha
ifani na yosu ko dila nina madise
eke tagidaji
se
ori tagidaji
se
afo tagidaji
se
opo tagidaji
se
ojete gozani
se
Nena lo mo go sai
se
Se ni de Jesu go da go sai Se no tele mi le go sai
se
Ha Se ni de ye mo na ja mo
se
Baba
se
Go ko pa bi ne mo
se
Se go he mo fo go sai
se
Ha
Se
la la mo ma chi go sai
se
Se o go le fo go sai
se
Baba
se
go he mo fo go sai
se
Baba Apalache de momo
Ise
Ewe zikoba
Ise
Ijele no momo
Ise
Okene
Ise
Nedi hapalo maike
Ise
Ijele no momo
Ise Ise
Oboroge de momo
Ise
Ha
Ise
Ijele no momo
Ise
Okene na fio
Ise
Ha
Ise
Nedi hapalo dachi
Ise
Baba
Ise
Odina la bishop oke momo Anu ma Joseph le mo Yagidan 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 Onye chuda yinu chuda he Onye kasuda yinu kasuda he Ah Akatu popo chikike popo na ga mo ho Ofo ki dide da one Okene Dejen Dejen o Aya lagidan o Na ga mo meburu ni Ah Nare lakat Esko bo koro wa manida Jero mayo te kideni jemeru paro mayo mayo elelelelelelo baba